SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Ai mo muatu ua pasia I le Parliament of the New South Wales tu la fono. E whaasaina ai ona toi whaia e lotu ma e kalesia ni a oa onga, ni tāla inga po o ni tau mawhainga, e suia langona whaai tū pāo tangata po o le gay conversion therapy. E ui ina sā mālosi le te te e iaio whaala po tupoto ngā lotu ma e kalesia. Ai wa āwai nei New South Wales I mālo se te te Queensland ma Victoria, I le avea ai ma soli tū la whono le toe whaia o nei a onga po tāla inga gay conversion therapy I tūpā LGBTQI+. Na whaafetaia le sui o le kāpeneta le minister o le sisi o manga I le mālo se te te New South Wales, Penny Sharp, le langolango le tō tele o sui na mawhaiai o na pāsia le tū la whono I na ualu le pō ana pō o tala noa ina.
Victim survivors have stood up and have told their stories time and time again, each time reliving the harm that has happened to them. But importantly, what they do is they get up every day and they say, I can make a difference and I want to make sure that this doesn't happen to anybody else. The New South Wales government was extremely proud to bring this bill to the parliament. It had an enormous amount of consultation, over 150 different organisations, over 134 submissions.
Le minister o Siusi Omanga, I le mālo se tete o New South Wales, Penny Sharp. Ua tau a oina I le mālo tele, le ripoti I le whaale tonu le anatula I mai I au aunanga al company telefoni a Optus I le tausanga taluai, le ana whaitau miliona tangata I au se tali e nei na motu CI feso o ta inga I telefoni ma le internet. Ele o whaai loa mai e le mālo whaai unga o le ripoti. Ai sāna o na tā ua e le minisita o fiso o ta inga Michelle Rowland o le asila sila le mālo tele I whautuanga ma recommendations mai le review. O na au mai ele iai o se talia le mālo, ia ma whaai loa lau tele mai le ripoti I se teimi le lumana I. E ovo I le safunu ma le lua I tūlā o mōtu sia fiso o ta inga I telefoni ma le internet a Optus, ma e ova I le se fulu miliona tangata ma pisi nisi na afia I au se talia nei. Ua mōli ma wina le alu ilungo le awha I o pule a onga I au se talia, o lo ofea ngai ma sa wanga mai mātua ma tamaiti a onga. O nisi a ofia I le wha au olima I ai o mātua ma le whanau. I se ripoti a Universite a le Katoliko Roma, na ta ua I e wha se funma le valu pasene, o le to alua fe tolu se lau opule a onga I au se talia na fesilingia. Na lato ufa alia le iai o taimina a fiai I soli ngatu la fono e pe o le faa olima o upu fai fai, ma na faya iai e se matua po o se tamaititi le a onga. Na ta ua I le ripoti o le afa opule na fesilingia, na lato ta ua I a le iai o taimi na mafo ufa wai, pe ua manatu ua tatau o na faa mawae male ngā luenga. I inisi o tala e lima piliona tala o le afa alu le malo tele I le whaatawina o vaatau submarines mai Peretania I lalo le whenga ingo le pui pui nga le AUKUS. O le afa o ngā le se leni le nei I le faa lau tele ina o le nofuanga a le company Rolls Royce I Derby lea o loo wha moe e ngau si a iwa atau submarines mō le militaria au se talia. O wa atau e wha au ngā inai le malo si ni ukilia. Na wha alia le whailau tusi o le pui pui ngai Peretania po o le Defence Secretary Grant Chaps o le a wha avai ai foi ma le tele o ngā luenga I le ngatai Peretania ai o au se talia nei.
This announcement today is extremely important and it's going to mean that there are jobs provided both here, but also at home in the United Kingdom as well, as we club together, as we pull our best people, our best brains, our best ideas together to build these nuclear-powered submarines.
Le whailotusi le puipuinga le Defence Secretary le whainga mālo i Peretania, Grant Shapps. Ua whaalia ne minisitawa o ngai le mālo tele Jason Clare. E te tau o na ngā lurue whātasi whainga mālo uma i le atunu uma pi sinisi i le sailinga o se tali i whawhita uli i fale. Ai maise lewa ai i le si itia o le au wha i o tangata o lo wha moe moe e ta lia o na nonofo i au se tali enei i tausanga o lumana i. I se whaamatalanga mai le ofisa o numera whaamomawina po o le Australian Bureau of Statistics, o lo o tā uae i leo o le au wha i atoa o tangata i au se tali enei po o le population i le lua se funumale fitu miliona. O pitonuu i sisi for sini, nā au pito sili o na mōli mawina ai le si itanga i le tolu tesi ma le tolu pasene o tangata na malanga mai ma au mawai. Peita ina whaalia Jason Clare i le Channel 7 o le to tele o ila tau nei o tangata na ulufale mai e a o onga.
On those numbers that came out yesterday, a big part of those migration numbers are students, international students that have come back to Australia after the pandemic either to finish a degree or to start a degree. The forecasts show that migration is expected to go down over the next year or so. We want it to go down, but we've also got to build more houses. We've got to build more homes for Australians.
Le minisita wa onga i le malotele, Jason Clare. O le atu uina i le fono le puipuinga malo au fatasi le United Nations Security Council, se lafo na faa mao pōpoina i le whainga malo i Amerika, mō le tāo fia le tū mau po o se ceasefire i le taua i le Gaza. Na whaalia le sui ampasa o Amerika i malo au fatasi Linda Thomas Greenfield, o le lafo o loo wala a wai mō se tāo finga o le taua, ina ia lava se teimi e whaasawa tuwai matufa fesoa soani o loo sili ona mana o mia e tangata sivili i te tonu o le Gaza.
As you know, we have been working diligently over the course of the past few days, even the past few hours, to move forward our resolution. We have the resolution in blue. We just made some additional changes in the resolution that were requested, and we look forward to bringing the resolution to a vote as quickly as possible.
Le sui o Amerika i malo au whaatasi, Linda Thomas Greenfield. Ma le tala mulimuli, ua sainia se malianga i le vao le malo tele, ma le atumotu po le atunu uo fiti. E whaatupeina i le malo tele i au se talia nei, le toe whaalelei au wafu, ma no fuanga e fausia ai mali pea vaa i fiti. O le nei malianga ua whaia e whaatoa whaitau masina o na whaailo mai e le pale mia o fiti, Sitiveni Vrambuka, Leono ngā lulue whaatasi o fiti masaina i lenei ngā luenga mō wafu manofuanga e fausia malipe aiva ai fiti. O le fesoswani, mai le malo tele au se talia nei, o le atu uina i le whainga malo i fiti ato ai le company o lo opu lea wafu i fiti le Fiji Ports Corporation. O tātou talana.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.